swala ukamilishe ma. Tafadhali Mola mwambie, milele anichunge mini sijeza. Mashetanya sinivamie, chuki wivu tunakutesa. Linda kwako usiwasikie, kwa nini hatuwezi zote kupenda. Hoi wenzangu acha niwambie, labda si sote na wazimu, labda lana yetu pesa. Kesho kipoteza kila kitu, dunia mzima itakucheka. Wanaomba ntiliwe chai yangu sumu, wabaki yao ndo kusema. Kesho wampigie demu wangu simu, hasa uwalibo nipenda. Una mahaya wani ayayayayayaya, haya wana wasi watu hawa. Ayayayayayaya, binadamu kageuka mnyama. Haya wani, haya wani, ayayayaya. Tunaongezea nini bidii na roho ya mwanadamu haitosheki yake. I'm sorry if I never made you happy, I can't be there for everybody. It's easy to see wengi wishi tukutafuta kasoro kwako. My man so money minded, you wanna take from everyone. Money man society, woni haya kuivunja familia. Amna utu ni kujifikiria tu. Boy, binadamu wote megeuka. Ya wa ya 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 ya, haya wana wasi watu hawa. Ya 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 ya, binadamu kageuka mnyama. Haya wani, haya wani, haya ya ya. Kabla swala ukamilishe mama, tafadhali Mola mwambie, milele anichunge mini sijezama. Mashetanya sinivamie, chuki wivu tunakutesa. Linda kwako usiwasikie, kwa nini hatuwezi sote kupenda. Binadamu acha niwambie, labda si sote na wazimu, labda lana yetu pesa. Kesho kipoteza kila kitu, dunia mzima itakucheka. Wabaki yao ndo kusema, kesho wampigie demu wangu simu, asahau alivyo nipenda. Hayawani.